amadzambi.com. Super vibes.
Digits.
Oh yeah, yeah, yeah. Likatasiko osako one madwala. Ine madwala. Ine madwala. Ushaza ese kundisya ineza penga. Misala ineza tawa. Ineza tawa. Pala gangsta sali sebo. Kukanisa sayi wata ile kusosika. Pala gangsta sali sebo. Kukanisa sayi wata ile kusosika. Baby, fraya wenga ndege. Waila nkujengeta. Bebebe. Lika una oko. Kuona oko. Sundu wana wina. Sundu wana wina. Ulindi potesha. Potesha. Ulindi potesha. Ulindi potesha.
Leka popo yasinga nivuto. Kalanga tiku pasa nguto. Mama mkango one kazo kumudwa. Being on it to him a shooter.
Yeah. Crazy about you, my love. When he take on to me, my love. He was a chumona and a lira. Chumona kali la wanga. Kuri zi chupanga menteni. Sendi fura da kala mauna. Una ukala inandika. Yeah, you and the uze.
Dika una oko. Kuona oko. Sundu wana wena. Sundu wana wena. Ulindi potesha. Potesha. Ulindi potesha. Ulindi potesha. Dika una oko. Kuona oko. Sundu wana wena. Sundu wana wena. Ulindi potesha. Potesha, only ni potesha, only ni potesha.
www.amadzambiwe.com.